Salama babara ila
Siamini ndoto zimeishia njiani Baba shupavu upote na duniani Nolitwaidi taifa utalifikisha pale pale babara ila Nyuso ya taifa imetawala uzuni Kukurudisha ndio hatuwezi jamani Na kazi ya Mola huwezi pinga abadani. Ah, Baba Raila, Baba umeondoka taifa umeliachia nani? Hatuna cha kufanya, tunalia jamani wote. Nasema bye, bye, ulale salama, ukifika wasalimu waliotangulia baba Raila.
Lala, lala, ulale salama. Baba Raila
Familia inalia Inji imesononeka kupoteza kinga yao Jensi wamebaki wapweke wanahuzunika Wanyonge nani atawatetea Ulitupambania ukitaka akiitendeke Sasa ona tutaanzia wapi jamani Hatuna budi ulale salama Baba lala salama Lale salama, Raila, lala salama.
Lala, lala. Ulale salama, Baba Raila.
Nizili boy